I'm over me. Watoto wetu tule pamoja, me and you tuwe pamoja.